شیطان روی. Wa watu walisi wezi kutoboa hata sekunde moja. Madui walichimba kaburi dakika moja. Boza sanda waliketi chini watunge hoja. Fundi jeneza na kata mbawa provide order. Nafsi ilijikongoja ndani ya lisali moja. Tiketi za uhai wangu zote zilikuwa sold out. Mungu akantoa hofu nilipojaa uoga. Kasema inuka simama tembea weli soja. Dunia liniacha uchi na ronu suka puti. Wana walinikimbia lebakia simkumbuki. Nikona tumamruki hakikisha watu wanaokuzunguka kwenye maisha kwa wakuzunguki. So kila udongo neza faa kwa kilimo. Asante baba kwa lo wabariki na minimo. Meni kunguta mavumbi umeni safisha migu. Meni pandisha maju meni ketisha na ku.
Sina kingine mimi na jivunia zaidi yako baba. Mwana niko tulingi metulia we unagabaya. Hata wale wana nione usuda shabaya ya ombaya. Tanya mama menifunika kure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me.